give more heart on this one. Go no work and standard is and attention. Standard is and attention. Twatonda mu kifaananyi kye tuli baluganda era bendayemu kikyo oluganda mu lugyewo nga n'emikwano kati mujawulamu twatonda mu kifaananyi kye tuli baluganda era bendayemu kikyo oluganda mu lugyewo nga n'emikwano kati mujawulamu ensonga byanfuna tuzisabo tebakyaliira ku ssuwaani emu byanfuna atabula abafuzi bo tebakyatuula na ku mmeeza emu olaba atabula n'amaka g'abagagga kasiiwuukira mu we yayitawo baalugera nti ssekabwake weeyolera mu maama w'abaana ye yaluka ddi twatonda mu kifaananyi kye tuli baaluganda era bendayemu kikyo oluganda mu lugyewo nga n'emikwano kati mujawulamu twatonda mu kifaananyi kye tuli baaluganda era bendayemu kikyo oluganda mu lugyewo nga n'emikwano kati mujawulamu nze yasawo era n'enkabalo nerabidde makungulo zenzaluti oswagidde nze nontagudde ng'olina ku ntuuyo zangaolya n'enkebuke kusinga nako yoweegudde ttaka lifuna obugimu kankulangire katulako ebisebuka osinzeko ekirimu gwe butwa nze omuntu eyajja n'enkazana n'enjiwa entuuyo nga nsuubira omulamwa ng'empeera kati onsenza ludi olimala okubba naawe ogwe nze omuntu eyajja n'enkazana n'enjiwa entuuyo nga nsuubira omulamwa ng'empeera kati onsenza ludi olimala okubba naawe ogwe twatonda mu kifaananyi kye tuli baaluganda era bendayemu kikyo oluganda mu lugyewo nga n'emikwano kati mujawulamu twatonda mu kifaananyi kye tuli baaluganda era bendayemu kikyo oluganda mu lugyewo nga n'emikwano kati mujawulamu buli mbuzi ku nkondo yaayo guluma yabuuze eno yessaawa tukuzeeyo eno yensonga 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 hehe famire yo gikusiza fe bannanso twavuwaza batundwa bweru nga nnyama ya nte bajajja bakusangawo gwe oyagala tukulekewo ffe lwaki gundyo tulemeddeko basajja mmwe mutubalemu ku magezi abantu bafaanayo obujulizi tetubulaba zembekengedde mwalibanga eby'omu nsiko bibalinye zembekengedde mwalibanga eby'omu nsiko bibalinye twatonda mu kifaananyi kye tuli baaluganda era bendayemu kikyo oluganda mu lugyewo nga n'emikwano kati mujawulamu twatonda mu kifaananyi kye tuli baaluganda era bendayemu kikyo oluganda mu lugyewo nga n'emikwano kati mujawulamu